kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata kabega jmatat galgere keista sala mawalaka jel kabega sasaditi meter bandi kud sagal digdemi lamab digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fa nromo amajal kaba fagof dio da radio interneti satellite nail satin kanen saganta kenyur do fajirtan dagge fato ta kenya jalla tamo akamultan robi onkololis sadi barkum la mafkuda sadde takkala kops etiopia timmo fulbana digdami sadi barkum la mafkuda tokko kesum mesan kesan rani na modanditi
abaroto legal chumelene sanaga ansura ala ke daim tu biya sanetti mahawasa etiopia tkhora gudda adwa wi tau jira hate wara president america imaltu fa africa jirti biya kakalalu jirtille mata du khesak tokko
addu warrax demokrato ummato Ethiopia yadeg ya isa wali gala arrawasa ke satgege sajira kuma soranjede kanarrat gaba saqabno duda boda wal ibdena anno benishangul gumus ke satu mamerra lammi womanafqew firra buqana halakmit jiru kanarrat skopya daqamna baqatton Ethiopia diballakawman dilbata dabre kana mora qubinsa yerof Kenya ke satte unde famerra bahani moyale senani jiru jedama gaba saqabna kanarratis marafo gatum rasaganta kenyatin walintura amma ballen soduf gara sorata debin
Ethiopia magala wasati horadwawi gudda titaw jira siyasan mir wal jala fudu di sanete ni kharaj jira mar oliya waya jira mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed hor khanrat dubateten hori hunene kudani tokeso odundubat dechana nami godir borana ana moya le dibakateten Kenya kambi baka dambala faccanat gal khan ke sadi beheddu tqay galu jira akabulchana namo yala baggejamorge vio etmetti warbaqat khana guyalen gadda mohumman kenya nanno sanit galch tanalle odun dubatti dechana hati warra presidenti america melania trump imaltu torbanto ko afrika dabarten gana jirti achuman malawi dabarte kenya masri fati tana gana ni sindatte tunene lafa europa warre europa nam afrika etibitate tene faachu facchit kufato melania ni fulana mit kusani bidiru faatane tiyani achigorte tilalte patsi wudo wursati wujitanaf melania walin daqeetin odutan werge jalannenutem
gifted re united states melania trump bakka durgar botatti gurguran afurtama ke satok kadaldal toti europa afrika dia handara galana titolfatan dawataniru mr trump gara magala galmamotum mamalawi lilingueti maluf karorfatan ijran jiratonni lilingue garu wae imalasani kana himbekan shofera kanta e dara branda garu dawanna sani kana abdin ne gajeda
whatever she can blame if she can sit down with the leaders and this
one fidded of to come you haqabatu hogganota walinte se torakamin akkanu gargaru dandesu kesu majolle duba malakagut barufena
fayya jolle rattiq yafachu dandu lagagge famu kesa qoda fudachu fedu Mr. Trump United States soji gara lafina kesuma dubarto ta ulfa daimman gama kunun sufi barno tarratti gagge situ agarsi suf carra garita imallikun President Trump biyoti Afrika kan ilalen wandubbatanif qeqamaturan garu dawannan hada warrasani jechota President Trump sana haqa jedame negamu Gifte duren kun angwa motumma America filanno gagge famen injifatan ismit malanian garu akka gifte durummat bulti sajiru keset wan akasi hojjetu wan ofi ilalcha durait kenu fedan rat dula gaggesu biya kamalawi saganta gargar sa United States ratirkatti malawin biyota hiye yike sa tokoyotat ummata she miliona 17 kesa walakka caalaan jireenya hiyyumaa gaggeessu. Gifti dureen Ameerikaa gargaarsaaf deggersa bulchiisi Pirezidaant Tiraamp Malaawiif godhu ibsuu jedhame eegama. Imalli isaanii kunis gara Keeniyaaf Masritti kan itti fufu ta'uun beekamee jira.
Hore guddaan paartii demokiraasummaa Amaara kaleedhumate. Itti gaafatamaan paartii tanaa obbo Dammaqaa Mokonnin hor addawaawwitiif hawaasaa dhaquun duratti waan hor kanaa akkana jedheetiin Aster Misgaanaa uttime jalannee nutti.
Duratan paartii demokiraatawaa Amaaraa obbo Dammaqaa Mokonnin kaleessa gara hawaasaatti tuun qajeelin dura tuuta oduuf ibsa kennaniin walgayina dawawi ilalcha siyasarratti kan hirkaten ta ujedan serna demokrasi miso mattifulle fate kan amma jarajirru jijjira margame rattun daudan akata den sichaje jabe sudajedanir ade pan gumisa kudalamaffa kibtata kalesa ware ratti kan tumure yotau obbo demmaqa mokonnin durata obbo gadduan dargacho ittana gochun filatera
ከክልል ከመንደር ከቀበሌ ይጀምራል በዚህ አግባብ የተገነባ ስርዓት እንዲኖር የሚፈልገው
ሰደርካ ቡልቺሰናኖ ሰደርካ ገንዳ ጀልቀቤ ስርነ ጃራሜቱ በርባደማ አዴፓን ቶራካናን ሶቺ ጃባጎቹ ፈዳ ካናፍ ጉሚ ካናረት ካለቲ ካአቴ ኦጂር ኦልቹፍ ቆጳ ጅራጅደን ባቲ ሰዲ ዮካን ጃአቲ ወልገው ቆፎቶን ታነ ቶርባንጉቱ ሆጀቹን ራ ኤጋ መከጀደን ኦቦ ደመቀን Serafi akkaataa hojii ni fooyyeffannaa jedhan miseensota koree gidduu galaa haaraa filataman keessaa Birgaadir Jeneraal Asaamnoo Tsigee tokko yoo ta'an bara koo hafee ummata bilisa na baaseef hojjechuun fedhaa jedhaniiru. Waltajjiin ammaa kun kan akka fedhanitti yaada ofii itti ibsatan ta'uusaafi inni duraa gonkumaa adda turee jedhan. Namoonni kabajaan gaggeeffaman keessaa tokko kan akka obbo Mokonnin wasan yellau. Yaada kennaniin edaappaan boqonnaa qormaata qabu keessa jiraa jedhan sababiinsaas gaaffin uummataa deebii argachuu qaba kanaafis ga'umsaaf amanamummaaf murannootu barbaachisaa jedhan carraan dhumaa qabu kanaan paartichi humna namaa jiru gargaaramuudhaan paartilee morkitootaa kanneen biroo wajjin ta'uudhaan hojjechuu qabaa jedhan gumiin kun kalees bubaasuun xumurameera.
Tamatan jaga sujirtan turadoni VOA saganta afan oromot mani murti guddan tokumma motummota akka American waan Iranin adabdag tokirra lakkiftu hajaj. Ministeri hajala America Mike Pompeo ammo American waan Iranin rat wali galte haga guddan yad iftee jechun dubbatawan American akka Iranin adabdurradi isan gafatan keessa akkisiin korsi inarganid uwufa akkisiini nyatafi mit uyura inarganid uwufi waan akkana akkan ratta jajan. Namii pirezidaantiin Ameerikaa abbaa seeraa mana murtii waliigalaa filateetiin jedhe Brett Kavanaugh FBI nam kana qorachuu jira. Dubbiin tun hin eeginiitiin tokko namni inni durii waliin barate tokko gaafaan ganna 14 namni kun machaa'eetiin waan hamtuu na tolchuuf dhufee jetteetiin kongireesii Ameerikaa irratti dubbatteen duuba achirratti namni hojii tanaaf filatanii waan gaafas hin machoomne machiguma tokkollee hin qabu jedheetiin mormate wamtaateef qorachuutti jiran. Dameen gibiraa fi maallaqaa New York pirezidaantii Tiraampii horiin guddaan inni qabu kun isa dhufee jechuun qorachuutti jiran akka warri jedhutti waan qabu gibir baasuu diduuf horii qabu dhoofatee jedhanii isallee qorachuutti jiran oduu namaaf qabu tattanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addu warraaqsa dimokiraasummaa uummattoota Itoophiyaa IHADEG yaa'isaa waliigalaa arraa hawaasaatti jalqabee jira. Durataan paartichaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed haasawa baninsaa dhageessisanii jiru. Muktar Jamaaltu hawaasaarraa gabaase.
Yaa'iin adda warraaqsa uummattoota Itoophiyaa 11ffaan guyyaa har'aa kana mata duree tokkummaa biyyaa misooma hundaaf jedhuun magaalaa hawaasaatti eegale. Dhimmoota eegalee biyya kanaa murteessan hedduu irratti mari'ateetiniin kallattii kaasa jedhameetiniin eegama. Qopheessaa yaa'ii kanaa kan ta'e naannoon uummattoota kibbaa fi sochiin dimokiraatawaa uummattoota kibbaa barumtaa yaa'ii isaa walitti hidhamiinsa uummataa jijjiirama hundaaf mata duree jedhuun geggeessa milkiin xumuretti yaa'ii sadarkaa addawaawii geggeessuun kenna nuuf kabaja guddaadha kan jedhan durateettuun sochii dimokiraatawaa uummattoota kibbaa aadde Mufriyaat Kaamil yaa'ii kanarraallee abdii guddaa akka qaban haasaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed affeeruudhaaf. Taasisan irratti dubbatanii jiru.
Agaroo xinkaariyochaachinin agolbitan lameqaxxal gudlatochaachinin leqaxxumu yemmichiru tagdaarotochin neqsan bamaawxaatinnaa leqaxxaayi.
Jabina qabnu cimsinee itti fufuun hanqina jiru rakkoonu mudachuu malu adda baasnee hegariif kallattii kaa'uun imala haaromsaa eegalle gama boqonnaa olaanaa tokkotti kallattii ceesisuu danda'an. Kan itti kaahuu danda'u yaa'ii miidhagaaf milkaa'aa akka ta'u amantii kiyya jabaadha.
Haasaa baninsa yaa'ii kanaa kan taasisan durataan addawaawii fi muummeen ministeerotaa Dr. Abiy Ahmed addawaawiin hanga har'aatitti yeroo hinjifatameetiin harkatti kenne hin qabu garubu abayi heddu keessa darbe kan jedhan akka biyyaatitti illee taate akka dhaabaatitti kanneen biyya kana kuffisaniitiin salphisan akkuma jiranitti kanneen olaantummaa biyya kanaatiif wareegama guddaa qaqqaalii kaffalan akka jiranillee dubbataniitiin jiru. Haala kanaan walqabatee jabaanneetiin yoo harka walqabanneetiin jenne rakkoo keessaa baanee kanneen maqaa galeedhaan nu beekan hundayyuu waan gaarii itti garsiisuu dandeenya jedhan. Eegee osoo hin ta'in mataa taane kadhattoo osoo hin ta'in kan ormaa fuugeenu taaneetiin mul'isuullee dandeenyaadhaan dubbatan Dr. Abiy.
በረሃብና በጦርነት በልመናና በስደት ለሚያውቀን ዓለም
ሰጪ የሮማ ከነ ወለጭቡይንሰ ተካሉ ፍራኮሌ ግራግራ ሙልተን ኩዲ ተኩማዳ ፈገረብ ያቲፍ ሽንቶሉዳን ከንካሰን ዶክተር አብይ አህመድ ወልተካሉ ሲያሳ ረኮሌ ገመገማ ሙልተን ፈከነን ድሮ ሀንጋ አማቲቲ ሙልታቲኒ እንጅሩ ፈገረከና ፍንቶሉዳን ዱበተን አኩመ ከነን ከነን ድራ ገዳን ኩማ ቢያከና ጨለቂሰኒቲኒ ቢየሰልፒሰን ኖቲስ deebineetiniin biyya kana salphifneetiniin koffifnamoo hegereen keenna maal gochuudhaa qabnaan illee gaafatan Dr. Abiy Ahmed.
Qumna garuu inyaa izaariyochuu mariyochis yechin taarikaawi hagar litsamtanaw katabaalachibbet azektus awtatan.
Rakkoo walitti bu'iinsa naannolee keessatti uumamu amantaadhaa fi sabummaa dahoo godhateetiin haleellaa namoota irratti geggeeffamu qaaneessaadha jechuudhaan Dr. Abiy Ahmed akkaan qeeqaniitiin dubbatanii jiru. Miidhaan nama tokko kan gara biraa irratti geessinu kan mataa keenya irratti ta'uudha. Tokko yoo miidhame hundi keenyayyuu kan miidhamnuudha. Kanaafuyyuu hammeenni akkasanii biyyaaf hin ta'u jechuudhaan Dr. Abiy dubbatan.
Kamakaakkalaachin maannimis katagoddaa diras. ሁላችንም እንጎዳለን አንዱ እስከተጠቀሰው
ሳውዝ ፌደራሊዝምን ወልቀበቴ ዶክተር አብይ አህመድ ረኮንዲም ኢላልቸ ፌደራሊዝምን ወልቀበቴን እንጅሩ ወልቺን ሰናኖ ቲቪ ናኑማ አዳም ባሰኔቲን ወንቶተ ኩበተሙ ቀቡቱ ጅራዳን ዱበተን ሐለከናን ቂጣን ሆገኑ ደንደ አምናኒን ብዮታ ከከነ ሰቦተ ሰብለሞታ ፊ ኡመቶን ኢትባይአተንቲ ፌደራሊዝምን filanno falahin kamni jechuudhaan kaayan haala kanaan geggeessitoonni naannoo leellee saboota sablammootaa fi ummattoota naannoo isaanii keessa jiran akka ummata ofiititti aantummaadhaan itti gaafatamummaa fudhataniitiin tiksuu nageenya isaaniillee eeguutu irra jiraadhaan dubbatan Dr. Abiy. Rakkoo bulchiinsa gaariitiin walqabatee dhimmichi kan maqaadhaan himamuu fi waamamuu ol ta'uusaallee Dr. Abiy Ahmed dubbataniitiin jiru. Rakkoo bulchiinsa gaarii jechuudha mannaa eenyummaa isaatiin kallattiidhaan maqaadhaan waamuutullee barbaachisaadhaan dubbatan. Kuni rakkoo bulchiinsa gaarii bira darbee bulchiinsi gadeen olaantummaa dhaaluu isaa kan ittiin agarsiifamuudha jedhan. Hanna kiraayisessa abdummaa fi kanneen biroo malaammaltummaa jenneetiin maqaa masoo isaatiin waamuudha mannaa nama biyyaateen hattuu jedhanii sadarkaan itti waamuu danda'amullee jabina sanirra gahuun dirqama yeroon barbaaduudhaan dubbatan Dr. Abiy.
የመጥፎ አስተዳደር መስፈንን ተተግኖ የሀገራችን ቀዳሚ አደጋ የሆነው ሌብነትም ሙስናና የክራይ ሰብሰብነት በሚል ገራገር የዳቦ ስሞች ማንቆለጳጳሱን ትተን
የአይሁድ ተቆፋ አደዋዊ ሐዋሳ ትገገፈማትን እንጅሩ ከነረቲ ፓርቲሌን ምቹሌ አደዋዊ ጀደመን ከነረቲ ያተኒትኒን ሐዋሳ ታይሰን ይወተው ፓርቲሌን ቢዮታ አላሌ ጅለይሳኒ እርገኒትኒን ያይ ከነረቲ ህርማች ሰኒትኒን እንጅሩ አብለ ሰደርካ ቢያት ዶርጎመን ኩደሰደት በከቦዳን ሐዋሳ ከንታይሰን ኦቦ ዋሲውን ተስፋዬሌ ረኮብየ ከነከይ ሰቱሬ ወአበይ ረኮብልቺን ሰጋሪቲ ፊ ዲሞክራሲን ጠበሙዳን ዱፋትኒን ቱሬ ያደቺሰኒ ከሳው ወጋዲ ደሚቶር በዱረ አደዋዊን ጋፈ ቢየ ቀበቱ ኡመንዲ ገመዴ ገሩ ዋዳን ገለሜቲን እንጀደ በሩምታ ኢሳክኛተሙን ሞርሚ ጉዳዳፊ ጩንቁር ሳዲዱ ትጨሄቲን ሀርደደቀብኒ ጅረጀቹዳን ዱበተን
የህዝባይን ቢተኝነትና አምባገነና ስርዓትን በቀኝ ማለት ህዝባይ ትግል ባንድ በኩል ኢህአዲግ ራሱን አርሞ ከዚህ በኋላ አላለፉት 27 አመታት በመጣንበት መንገድ
ሄዳችሁ ቀብሶ ሞታቲን ገመተኩን ኢህአዲግ ኦፍስሬስቴ ወጎደሊ ለሚቶር በደብረኒ ከራረ ሁነረ ደሙ እንደንደኝ ጀቹዳን ሁምጂጅራማ ከሳበው ደንደውን ገመብራቲን አመልጋሪ አዳን ወንጅራቹ ኡመተከኛ አትደበለሜ ገመነጋወያዎች ጨውሶ ባኔ ቢይከኛ ሐረረክታ ከሚከሰገሉ ቀርቀረረከገሰ ዱጋ ሀጣዋ ሁንድከኛ በኑ
Dima parti leh micu leh jadi amanin sinin uamaman sadar kaat dawai tikit tata ni sinin hegere biyeti kanarati kitan segala isani tifi murte isani tin kirma cuka banin yai kurna farati akka koran nang kuat amet sinin dihatuf kallatin ta amet sinin ture sababota gara garatin oso himmil kain hafu isa Dr. Abiy Ahmed yai chaf kaat amet sinin juru hata umale yai nkuni imma kanan wel kabate mariyake sinin kallati toko akka kahul leh awada kangalan gabasa radio segala amerika tif kindai Mukhtar Jamal Hawasara.
Amma mo gargabasa tanu kichena da gifa toto Kenya. Bulchisi ana moyale bakatota moyale bakatani Kenya sololo turan garagando tasaniti debisu beksise. Bulchan ana moyale obbo bagaja morge bakatota sambata dabre. Motumman Kenya garamoyale tidebise marasani kesaniti debisu sadubata. Dawit Galmotu Gabasi Nairobirra. Kuno.
Dilbata Rebeda Mutumman Kenya Bakatota Jichamo Yalit Misisutra Yet Sabiatin Bitotes Barakumal Mapur Sadet Rawate Bakatani Bufata Bakata Dambala Fachana Kesaturan Kan Nemfeda Ketide Bukaban Garamo Yalitika Debisi Bakatunikun Moyalegan Dabuli Yogan Ke Kenya Dakabuf Gejiba Figar Garsadam Nejichun VOF Himanituran Bugal Madida Abba Jolila Mati Hala Itide Bifaman Akasitimu
Dambala Fachana Alkansa Akurani Choko Polisi in Kenya Manu Sente Darbar nu achieve man ke nu rajal se man anubhav UN ni achuma tva ka anubra ko khan di bolite nu natte nu dan se khan di anubhav se achuma ka te anubra ko dan fir kali re nya baaji jatne ki floor nu wajajani arma anugan dufle na mo yel khabire ki ti abal khor ki ti namu do kar makan injiru nu jaran ka yini nama marar ko ambulance ramne na tel sab yarm ke gar nu talte gar ke fannun damne Ubi bani amma dana diram kan nama jadi asal dari lagani. Oh tanam tu nugal jawan nutusian sila kerajaan kerajaan lagani jantejan.
Bagat tu niku nerga dulu betul bemo. Yalan kubatani rakor aturan. Namne dungar bi yatigalu fereka batus. Gejibada berakatah katures nihmu.
Nama jadi yogi dulu bera. Warri amma dana amat aku rasa tu turun war lati zanek malaya hak moyale hak iabalu hak tu bulu hak arero.
Komi bakatoni matangkana bilchana moyale obo bagajja murge gafanne harra bakatota kana gara keesan tidebisu himanijiru
manero sene nanora ko shobarre tuma medan bukani tinde manero musulu tinu baye sane debisne turre esan afanisa kisan debian chaasa ganda jarsa sitirgine baye debisa dulle turre isan kuminaro warrero sulitti rako to kumalele debun dandenne danitna chide manitna chiturani ammatammo Orang Kenya lain, isan ini boleh induk bannya tiada kau nama yang kanak-kanak itu jadi injur terani itu isan faham itu dani. Isan itu dani, na nusis cacit ya umat ke nuansa terasi. Bayar isan itu tu, kalau esok dina sulit leh rupa nuansa si, only umne kam nuran kumpulata kopesne si asyik aga, anamio agdirre gejisle itu na nusis tak isan ini, kaya isan itu dengan tasisne jirat.
Obu bagajan dabalun namunnya anak moyale rabukani sololonturan marti sani ketide biulai manijuru. Baga tota kan halai sani ketide bian sanga afan neturre. Sani segari ni sani debu fedaka bahatanusi kan kanum nan sololoti ofarraka debi famutai leni jirajaran. Dimakana wajir dimma baga ta mutumaki ni aga afan neturre. Ujita wajir jatokko akkajicuran debi kenan.
What we have done, we took 267 people.
Wani nuti tolchine, namoota dibbala maamjatami torba, gara buufata bakata akka akkuma jedhamutti dabarsine. Warri kun buufata bakata deemuudhaaf warra tole jedhaniidha. Mootummaan keenya ammas buufata bakata biroo mooyyaalitti hundeessuu waan hin feeneef warra tole jedhan kana gara kaakumaatti geessine. Warra koo lugaltummaa gaafachuu hin feene immoo ka ofirra deebi'uu fedhan biyyatti isaan ergu aansine. Garuu eenyuun iyyuu humnaan ofirreen deebisnee jedhu. Hojjetaan waajjira dhimma bakata keenya kun. Dambala fachana bufanni bagattoni yero kesa turan amma chufa mera gafi jiru. Ojetan wajira bagata kena kun gafatamani amma af murteni fa baye hima mehinjiru uje chunde bisani. Gabas Radio Sagale Amerika, Galmu Dawit, Nairobi.
Dagifato take nyama yeroon galgale kesa sa sa deti vyokani mo sala mafakala kosa tuwe piati dakika. Afutami segal as Washington DC timo ware boda satu kov deki kafutami segal tejra wale kanan gara kopi tantien.
Abaye malo koya abaye malo abaye malo koya abaye malo abaye malo koya abaye malo harra rage
gese ma holse negalo
gese
ma holse negalo
gese ma holse negalo
Lake sakatri se abaye malo koya abaye malo kararage se mabolise njalo
mabolise njalo
dirro mere fitiba
ore
robes la la panke nye botu pache giye pole malo wali galate igam ne gajindi
ore
gati etu itiba ne bokane barbachanayo
ore
akalamu
Dinkisa dabala walle sagana guddagala tumsan dage fatu takenya kad aga jirta radio sagale america saganta fan romoti sababa walitti buinsa benishangul gumuske satin namon manaf qeofira buqan kuma sagaltami ol rendebia kuma sagaltami tokko ol tawusa Komishin ogansa sodabala kabiyoli sabek zejra. Namun keofira bukaniste kanen achon benishangul gumuz magala kamashike sati dankamani jiran gargar saganar gane jachuni yatajiru. Tujubetu reyes.
Waggoota digdama olif godina benishangul gumuz ana kamashike sajirata katuran. Konnan bulan tokko yero amma keke nyerra bukafamne godina wallaga ba ana harolimu kes kubanne jirra jad. Halli amma kese jiran gare akanta indubbatu. Kabro andu bisemmo jirata duma kamashi yero amma achuma jiranif gara birat socho uf dandin cufa wantaif soda ke sajirra jiran akkas jiran
amma de torga rati jelga yaw agale timas anota sadi kamate rokko budati dure namni buqa jira ni karabo warga de beran nasimo joni kamashi warga ke sattimo amma karachu fate namni de bayeni Jodin darah maju bela fi budan, polbaunis, polbaunis injuru, tingkunar rada keno, kami jadi bewalar jaga irdasan toko untuk kawan di mandalat.
Mal tu cara cufe?
Sekarang ni jira Eropa uf jadamu, nanu jagubakan jadamu tu cufa min kongkolatani oromiasin asfan jiru kongkolatan deh nishanguli. Makalah tika mesti kita diri cimbau. Nampi tak kemora kau tu jira dalam yang dia bermat dalam yang dia tinggal. Jadi bau sendiri.
Lalu tu mahu tu mati kan kerajaan tu?
Lalu tu mahu tu mami ti. Nampu tu mana nova kata dah. Nubra gay mila nak gini. Kehamil nanti. Kadi bau bau kan sudati ma rasa sudati. Nanti cerah 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 nara ada orang tu. Anak tiba kan muni bayi. Jarga selain harga tinggi, agak dah tinggi sejuram bayi tu jira. Mungkinlah si dukan jiru federal ni, kaya dah jira. Tiada dua macam tak, nanon negara. Badian sih mau kaya nikah mana nama, kurasan di dalam teliti. Tiada macam kau mana serat tiba baka tejira, ni mana serat ada mo, ajar asoh ini dia mera jira dah.
Jira tuh ana kamashi, kabro andubis, magalat ti kesa, kara ittibanu amne, acitedang amne jira. Garamati Kenya takkambak annef mana yuga dibo undanden yue churan hala magalati ke sattmul atajuru naafib siteti.
Pala fokki siteti jirra. Wantin uratte god ames mo jambi oramorat targeti god ame. Yaki oramorat adjekan bat ikitarasun samit mananama atasun kalinyanama mananama gubun. Likuniga amna torbe kokonurat era torbe arrakase irama madir.
akkamitti jiraachuutti jirtu ammas magaalattii keessa kamashii keessa?
Magaalattii keessa warri naannoo baadiyyaarra jiran gara mootummaatti baqatanii adaraasha keessatti walitti qabamanii jiru. Warri naannoo magaalaa jiran immoo mana keessatti walitti qabamanii mana tokko keessatti 50-60 taanee iddoo tokkotti walitti siqnee jirra jechuudha.
Ajjeechaas haa ta'u saamichas haa ta'u kan isin irratti raawwatu eebsaan?
Gamoodhaan immoo warra gumuzidha. Dasii filoo namni keenya yoo du'ee filaa kan seeraan biyya isaatti galee awwaalchisaallee miidhaguu qabu asumatti dhoksanii awwaalu nuuf gargaarsi nuuf godhame hin jiru.
Qaama mootummaatti iyyattaniittu deebii maalii isinii kennan?
Qaamni mootummaas garuma isaanii dhufee uummata keenya dhiiqii malee ilaalchanni gargaarsanni nuuf godhin jiru ammarratti jechuudha. Mootummaan callisee mana ilaalaa jira callisee kan irratti waan nyaatan hin jiru warra mana jiranis ta'e warra tolfamanis nyaataanis diriiramaa jirra jechuudha.
Har'a maal fakkaata haalli magaalattii keessa jiru?
Sodaama keessa jirra sodaa keessa jirra bakka isaanis kaleessan nama guddaa magaalaa kana keessatti kan ajjeesan rasaasanii kanaaf sodaama guddaa keessa jirra jechuudha.
Haalli isin ittiin magaalaa sana keessaa baatanii deemtanuu hin jiru?
Karaa cufameera karaa tokko namni tokko eddatee guyyaa tokko namni tokko hin baane sunituu jiraate immoo nuun mana gidiraa kana keessatti hin seenu akka magaalaa keenyaatti karaadha bakka rakkinni keenya hin baqanna ture inni karaatti baqannuudhaan bu'aa ajjeechaa nurra ga'aa jiru gajaraadhaan rukutamanii kan kufanii amma yoonaa allaattii irra jiranii waan xiyyaa yoomsu tokko qabu isaan aadaadhaan xiyyaa sanaan rukutamanii namoonni mammadaa'an tureewwan sittinee baay'ee humna keenya ulfaataa bakka akkuma tasee ol boonye malee hundumaatu madhamnee waaqayyoon tasee ol bu'aari.
Ati eessarraati kan itti iddoo sana dhatte eessa maatiin kee iddoo kam jiru?
Maatiin koo magaalaa Naqamteetti argamu magaalaa Naqamtee irraan as gara kanatti hojiis dhufe.
Komee jiraattonni dhageessifatan kana qaama mootummaa bira adda baafachuudhaaf gara itti gaafatama waajjira koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Zalaalam Jaallataatti bilbileen ture haala jira jedhan akkasitti naaf ibsan.
Har'a tasgabbaa'ee jira. Warrumaachi naannoo kamaashii irra jiraatanii namni baay'eenis garuma caakkaatti galee ture mana isaaniitti deddeebi'aa jiru. Ammayyuu sodaa hin jiran uummatiin sodaata maaliif kanaan durumsi beekumsa adda addaan ka'anii. Uummatiif lubbuun badeera qabeenyis barbadaa'eera kanaafuu namni hin sodaata shakkii qaba haa ta'u malee ati amma makalaakiyaa saraawitiinis federaal poolisiinis galanii tasgabbeessaa jiru amma tokko nagaan bu'eera.
Eegalaa kaleessuma kaleessaa kanayyuu namoonni kamaashii keessa jiran akkanatti manitti jaarsa guddaa tokko rasaasaan dhahanii ajjeesaniiru. Wanta akkas akkasii sababa mul'atuu fi sodaa nageenyaaf jecha gadi ba'uyyuu sodaanne mana keessatti beela'aa jirra gadi baanee waan tokkoyyuu bitachuu hin sodaannee kan jedhutti jira. Namoonni akka isaan tasgabbaa'aniif nagaadhaan akka isaan jiraatan nageenyi isaanii akka inni mirkanaawaa ta'e isa kana gochuudhaa fi qaamni mootummaa maal hojjetaa jira?
Akkuma ta'etti tolaantummaa seeraa eeguudhaa fi kanaan duratti shakkiin tokko tokko gati jiraatanii fi achi keessa gallee marii guguddaa geggeessaa turre aanaa kamaashii keessatti aanaa yaasoo baduu gaafa irratti marii geggeeffamaa ture. Kana gidduus kan amma kan nuyi qundame haa ta'u malee haa ta'e amma akka teessetti iddoo tokko tokkotti akkasuma ajjechaan isaa jiru sodaan jira. Kanaafuu namni akkuma kanaan duraa firiidin muuv gochaa jiranitti amma kamaashii keessatti amma itti natti mite kana gana amma. Qulqulleessine in ilaalla qulqulleessine amma marrajaan manaa ta'e naa ta'e kun kan hin qabu haa ta'u malee shakkiin jira ammayyuu guutumaa guutuun nagaan bu'eera jechuu hin danda'u. Kanaafuu uummatni shakka haa ta'u malee har'a beekamaa hin qabu kamaash keessatti manni daldalaa banamaniiru suuqiin banameera amma tokko namni sochii jalqabuusaaf hin qabu jechuudha.
Obbo Zalaalam Jaallataa itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan galatooma.
Fayyadamnee mataa oduu deebi'ee sanitti hima. Itoophiyaa magaalaa Hawaasaa keessatti horadda waawwii guddaa taa'uu jira. Siyaasaan miil wal jalaa fuudhuu dhiisaniitiin karaa jijjiirama irra waliyyaa wayyaa jedha muummeen ministeera Itoophiyaa Horkan irratti dubbate. Namni guddina Booranaa nama Wayyaleetiin baqateetiin keenya hambii dambalaa faccaanaatti galkaan keessaa aga 200 galuu jira jedha akka bulchaanii aanaa sunii jedhutti warri baqatu kun guyyaaleen gaddaa mootummaan keenya armaan baase. Kori guddaan paartii dimokiraasummaa Amaaraa haalee dhumatee itti gaafatamaan paartii sanaa obbo Dammaqee Mokkonninillee waan dhumiitii akka horii nagaan dhumate VOA-tiimeetiin achumaan kora addawaawwitii fi hawaasa dabre. Haati warra pirezidaanta Ameerikaa Melaaniyaa Tiraamp imaltuu torbaan tokkootii fi Afrikaa dabarte Gaanaa jirti achumaan Malaawwii dabartii keenyaaf masriitti taana. Mataan aduu akkanuma. Nagaan bulle garbuu.
Sagantaa keenya kanumaan xumurra dhaggeeffatoota keenyaa gama keenyaan boor walitti deebinaa nagaatti jennaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.